ukuphelelwa lithemba uyacima nothando kancinci kancinci funeka uthembeke njengokuphela kwenkuni uyacima nomlilo kancinci kancinci funeka ukhwezelwe nzokunika uthando lwam bhala phantsi iminqweno yakho ndizokwenzela naliphepha nzokunika uthando lwam bhala phantsi iminqweno yakho ndiza kuncedisa ukuphela kwenyanga nzokuthengela umsesane owelitye ledayimani ukuphela kwenyanga nzokuthengela umsesane owelitye ledayimani Ndisebenzela uthando lwam ukuphela kwenyanga nzokuthengela umsesane owelitye ledayimani ukuphela kwenyanga nzokuthengela umsesane owelitye ledayimani Ingafani nolwandle oluvumbululu daga kungabikho polo ukunyanisekwa kwakho kube njengenyanga ebusuku kanyisela abantu ukundiliseka kwakho unjengendlovukazi ethotyelwa zizizwe nokuqabiseka kwakho njenge kabiso